Buddha man nigga with her, baby. Hey man, be crossing. I don't know what you do for everybody this my life, man. Gia nigga with her, baby. Gia nigga with her, man. Excuse me. Yeah. Sikalo na nipati ya ukizidisha takwa noma na pangwa kukuchumbi ya duende wacha ni kwa mama na ilo shepi. Uli moja zika paka lana unamwendo angamia na kuzimia na kwaza sana likwa chanika wa cheese mwene guess kibao. Don't melude na please wendo mama lao. Walisi cheese kwa na cheese mwono cheese zaidi yao. Sikize wa bongo wa puzi ya chana na wando mboga mimi unga joto. Unge ulaki kama duka sintafunga nikimaliza mta. Hauni disto, hauna petrol ya kulipua. Huna niacha huu ni maskini we wakishua. Wanga bado njajua ni vipi wa tupate. Wanajisugua kuziba ni vipi tustoke. Nipezi alichomu mwiba mama wakai mbani. Wone ya tali kabla kibao cha taza. We ni mlembo sana, ziulikara so ya karo wai. Kote unakai weka mpara tatu kenda south. Nani pata cha pass mezi zenda saki. No maka rwani verwanji si wa masati. Izo ribs ya tali, si weka iri shine. When I lift you on my heart and I just see you fine. Be my way that will be your alpha. Need to get the speed if you try to go off. Kuna muda na kwa mnyonge kikukosa mfinga. Nizeni na kwa na wenge wana misi mizinga. Miso bata boy, ganda bata wa kuchinja. Nita kupa mtoli, yote cha misi sio kinga. Mapenzi matamu weki penzi wa ubani unanifanya nikam. Kila wakati ya pula uzani, someone to muso aisha. Wote sizani, nata siku kini kuta so mimi. Labda shetani nigga. I'm a man never fight over girl. Dem wanaongea sana kanye boza kisi girl. Nigga on time a wiki siku nwe na show. Nesha wezo kwa najua zaidi ya wow. Niki waka mina freestyle luga. Siki unawaza kama mti kwa sugar. This is where the stage life is goes on. No man a si wote shinafanya kama si wound. Town a medali ya fayo ne kukuzia. Sikuwa sigari na waza kutapanjia. Mapani kiyo, matala jiyo. Nisi kike zaidi ya kwenye radio. Nanyona siyo, nanyona diyo. Siya ajabu wana weka usiyo.
What do you say?